nipe kama ya gigi mani nshafurugu hani wana neona mi beyond wamesau mi nani mi old school instrumento mi pia mikato nilisha kuambia mambo ya kitoto finito eti Josin Tambo toka machimbo wapi nirelani mina toka kigambo kwa kushindwa kujianda unajianda kushindwa amu wise enough kukatanda kwa pesa madaf kwa pesa madaf natoboa balungu kwa nido usio nipo zade mwako bora kigugu mizi tukui kuelewa ina make sense sawezi kuwa mwalimu unachapia kila same I'm too much for you to handle don't try again you gon' jeopardize a half I'm too much for your brain tunaishi masha magizo kila mtu crazy thing Michepuko nao na jita first D-Ladies Let's just get dirty Baby act a fool That's all you got for the fashion Unaita kiki boo Unaita kiki boo
Nafsi ina nisukuma kusema Basi acha ni okay Isa totoro tochi mezima Tepote anapote Unanisikia au unanisikiluza
Mini rule boy, homie, so playboy down Itakuniwa kajuks, wakisha weni bunny Mde, OS, siku sane J-Rider, J-Mara, J-Car, I'm D-Money I'm J-Master J, I'm J-Mo Najonga, he beat ya kwichi kwichi Sio bita Jemmy Dupree I'm J.K. Nyerere, I'm J.K. Kwete J.P. Magufuli, mini J kweli kweli Half man, half amazing Sina pangwa kula mkada Suwezi kuwa mdananda Suwezi game kusanda mi papa madale kumano Hingo maiki kumiza kicho meza panado You can even love me Miss your danding danding Now position me show cause Mabegi bila nauli nye kumba Ni vipi tawashauri Supu standing mwenye ndi mkamili I set the trend, you just jumping on the pin
Masi, ina nisukuma kusema Basi acha ni okay Isa totoro tochi mezima Tepote anapote Unanisikia au unanisikiliza Unanisikiliza au unanisikiliza Nafsi, ina nisukuma kusema Basi acha ni okay Isa totoro tochi mezima Tepote anapote Unanisikia au unanisikiliza Unanisikiliza au unanisikiliza